ngizokuthinta ngocingo ngibeke indaba yami noma ngivele ngicinde la chithe kimi za yami ngicela ube ngowami
Cishe kimi zwayame ngicela ube ngowami.